Zwap.com.
I wanna take to Dubai. I wanna take to Dubai. Ukale wanga zimai. Zindi piki na zimai. I wanna take to Dubai. I wanna take to Dubai. Ukale wanga zimai. Zindi piki na zimai. Eti mama inu mamba. Amatika milana eti yanzang. Anakulota uli mwana. Nipo mwana yoni mafana nanai. Chele chikoni chakumalo. Eti tunaku nali makoni. Nali muntu wazi wakikoni. Kani yose yuko za ponda. Bye. I wanna take to Dubai. Ukele wanga zimai. Zindi piki na zimai. I wanna take to Dubai. I wanna take to Dubai. Ukele wanga zimai. Zindi piki na zimai. Iwe mwana tiye kutai. Nati lambai sangye nyambai. Tika pite kwa tindi kutayai. Tika kafiko kapike futai. Mai wanga acha mwamba. Sita wanga akunda jamba. Ata kukonda muziki ambani. Nandicho linga choti jisika kumana. Bye. I wanna take to Dubai. Ukele wanga zimai. Zindi piki na zimai. I wanna take to Dubai. I wanna take to Dubai. Ukele wanga zimai. Zindi piki na zimai.
Zwap.com.